DJ Miles, Kenya.
DJ Miles, best DJ in 254.
And right now you're locked into the sounds of Stardom Entertainment. See? And who said that?
Morgan Heritage. Who to the craft here? Who knows how to
run? California vitu mzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tena. Kwala umesahau mziki yangu bado ni genge. Kwala unatudharau tafadhali usifanye niteke. Tutadangana jamani nirudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Hata kama kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ya meniambiwa ni ukute na ngoma mbili mbili. Na moral, moral, wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem. Cheni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mama kwenda pole pole. Usikreni mechoka nikona nguvu kazi lengo mbenyona mchani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani wacha nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Ni bidini utafika paluna ataka. Hata nikigonga soba do mziki zangu zitacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando, tunenda kazi. Weka stress kando, mambi kwe safi. Moral, moral, watu wangare. Moral, moral, watu watambe. Na mzipandishe juka bendera na mwimbe nguma ka national anthem.
Nataka tu, heshima yako. Nataka tu, furaha yako.
Yeah. standard tu. Atiwe kukuwa na mita kuwa blanda juu. Mekuwa bad boy ever since standard tu. Kuchapa watu ima teki adi na ganda mguu. Lakini ya juu ya mfaidi, akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kile roo yako imechagua ishatagua na yoni kitu nkushua. Ate mwenye anajua ni Shinsky.
Baby una smell fresh kama lavender na cherry. Sili kuite Mariah jo vile ume carry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni cheki kuteli. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magush na sedusa ta medusa. Nagusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers abas baby.
Introducing Vonnie and Frasha Negabu Jesse on this. Si lazima eh, si lazima.
Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu.
Si lazima tutu, tunaweza kwenda kwanza ketani. Tunde baby tu pate matani. Leo kuna chakukaga ndani. Wacha ni kulik toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni chakukares. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wea unataka. Pia mi matime uwaga nataka. Lakini leo maze misi jisiki. Ata mi maze kicho kina uma. Tumbo pia nasikia kisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota.
Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tuchitu.
Ati, ati nasikia kukaokota. Ngoja kwanza nfue imbota. Si lazima tutu, tunaeza enda jake tukachill tu. Na huku mina jitu, kwa kona, nikikucheki tu. Kasi jisikijo, tunaeza bonga. Wanasema gama ndio afrodisi ya kutosha. Nikiangalia trout hivi nimetokwa. Tuko story yako wedisha kwa mbotha. Itakuwaje jo story zikatika. Imu vitu na cheki jo manze ikiisha. Kwanze umini umeva manze na nmaliza. Nataka kugusa lakini jo staki. Nataka kulala jo kusha nfua shati. Anipeleke kwake, aishi kwa mamake. Kila mande ni mshengware, tuslale. Marute, marute.
Stardom Entertainment.
And I will say that
Marvel Heritage.
hustling ladies all over the club. I see so much booty, I'm losing my vibe. You know we got the whole night to mingle and wine. Can I get a lady who's ready to wine? Let me hear my shoulders here one more time. You know I got your sweet bitter in line. What is it you want? I'll be your genie. You know you gotta rub my things the right way for me to just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me. I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me.
I want no man to get close. Tell a girl she can go and let her lose. And if a girl I get carried, I will choose not to let her leave, not to let her lose. I like to see the girl in my heart. Yeah, you're the time I be flushing. I'm the one that you purchase for your romantic love. Let her be your fantasy. I will mix up your allies that make you go high. Chop up the thing until y'all them go shy. Bring out your wild beast, make you be mine. Spoil you for totally all through the night. All through the night,
I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream.
DJ Miles, Kenya.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kujijali tu hali mshauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni. Wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sata ukinichukia siwe Zidali ya ta kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Siku tukia badhiju wanatawala industry. Na we bado uko uko chini. Kabla jina yakwe bro jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia siku tuki na kutharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi. Ati ma lyrics zetu maze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi. Kumangana kila mahali kama mambusi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali. Ivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubali wana wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Sema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Wende who can do over me? Who can do over me? Who can do over me? I am a Guagamo! Who can do over me? Who can do over me? I said, who can do over me?
DJ Miles, Kenya.
Right now you're locked into the sounds of Stardom Entertainment. See? And I won't say that.
Na mta kumekucha na pita mama ngina nasikia. Chukua baada ya mda na unademu wakishua. Expensive friend are looking utadhani ametua. Wacha ni kwambie, dem alikuwa ameva a black stretcher, a blue silky top and a pair of black sketchers. An African queen, a rare kind of species none of you has ever seen. Ako masava, jina ni
Miles Entertainment.
For you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover.
DJ Miles, Kenya.
Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazini nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazini nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza mara ya kwanza.
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Sasa ni mavolcha.
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nime apa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki.
Wani magonjwa ni mengi,
so wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Mi nisha sema, nisha sema. Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Nisha sema, nisha sema.
Chaki Mona Lisa na vyo tini.
Baby, now my best they pull a chain together, right? Come together, we can do this together. Take your time, we stay here forever. On a Mr. Lenny,
Mr. Googs,
Billy Banton.
Baby, now my best they pull a chain together, right?
No, I said to me, talk, I give the ride.
Give the ride.
Me some cuckoo parents and in a dry high.
Took it fry, what MCs come a guy, fuck a rap guy.
Boys, me, she can say my mind.
All right.
Because them no happy,
so happy.
Me man them no happy,
too happy.
Come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love,
right.
Because them no happy,
yeah. So happy.
Me man them no happy,
too happy.
Come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love,
right.
I see something going wrong in our world. People take some things to it's a pressure ball. And I lost love gone, 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 forever gone. Are we living in spiracy high, nothing at all. Now what it means is suffering is better shows. Lord, I look at man a man, I me out free. The best of it now show this I feel so sad. Well then, you see,
okay.
Come together, we can do this together. Take your time, we stay here forever. One of Mr. Lenny,
Mr. Googs,
Billy Banton.
Maybe now my best they pull a chain together, right?
For Kenyan ladies, but they move at all. Walk each other wearing tighties, but they move at short. Silky skirts with no high heels. Ni Mr. Cook Sender, never mind this. Stupid rock MCs are still asking, did you write this? What you thinking, boys? Cooks are for this.
That's a lie.
I'm a simple crazy guy, talk a cool like you do right. And if I had the dog, then get one me by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, have a Kenyan says story, wanga hear me. Shika shika, my Karib MCs, Jenga CV. Believe me. Hard to be on TV and other radio stations don't wanna play my CD. Excuse me, Mr. John, you really don't have to pay me. Just air my song and let it hit me.
Sikatai lakini blessing kuwa hai ndo mana kila furai. Day you ni bidi na furai. Sahii siku misha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Diva shawika haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha mkwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu wawezi fanyo. Si unani like na mina kulike. So tuna like ya na si unasike na mini na psych. So neza anza kutinai na ashara ruka ashanza kucheka. Kiswahili na mfusha hata kamba ezi huka. Kabla jamka hajanza kuenda ni shamu wa gizias man of ice na sambuka.
Hey, kumbe ni under 18 sami ningejuwaje. Hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje. Hey, kumbe ni under 18 sijui itakuwaje. Hey, kumbe ni under 18 biaje jaji.
Wait, uleta chupa tatu for me, myself and I. Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today, niku nasty. Nina shoure, nina manzi. Walu nikataga, leo wanasikia ouch. Juhona mahaga, zina fit kwa couch. Bizubi sana, yani ni mzubi sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikatadia University of Nairobi.
Hukumpandilia, itakuwa gahobi. Akanisikiza, tuende walk in the park. Nikamshika, tunatalk in the dark. My body language, aka Bubu Talk. Apo Jivaji Gardens, shastukia makop. Wabia idemus, jana pia wenya ngau. Migu draw yangu, yana wikame zahau.
Nashindwa jioni za me wapi. Nyimbo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo. Mbaka iseme jina zote unazo. Nashindwa jioni za me wapi. Nyimbo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo. Mbaka iseme jina zote unazo. Sijui nianze kusema vipi. Wacha tuniseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto. Unafanya na shiko na joto. Kwanza nikicheki yo kifua. Nasikia karibu kujiua. Lips zako soft zinasema. Nyendo yangu lazima itasema. Nashindwa juni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbaka iseme jina zote unazo. Nashindwa juni zame wapi, nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbaka iseme jina zote unazo. Hizo teke za kuzani kwa juu, unafanya bisti ya tupembachu. Hiyo mili ya kuikisonga kidogo, nyundo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge nayo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, natupa bureka mara sita. Mara sita. Sijumi niseme.
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi, na msumari ni moja itengia wapi. Tulia nipe msumeno ni gore vifiti, nikezekana nikitengeneze hiyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi nipige randa. Na sandpaper ni kiti ya mana kusubua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Winandalie tuju ya meza, tutepi mana tape mesha. Nifupishe, nirefushe, alafu nikate rangi rangi ya blue ni pake. Lakini bado mpaka sena shindwa ni pake pande gani. Usio na siwa seni mteja wangu temaliza leo leo. Ndio utajua kwa nini squeeze inaitwa nyundo wako meo. Meo.
This is Morgan Heritage.
And right now you're locked into the sounds of Stardom Entertainment. And who said that? Morgan Heritage.
Wilitana kulienda ate, ate. Wilitana nilipunywa ate, ate. Wilitana nilifanya ate, ate. Yo wasee niambie kulienda ate. Wilitana kulienda ate, ate. Wilitana nililewa ate, ate. Wilitana nilifanya ate, ate. Yo wasee niambie kulienda ate. Satisa kamili ndio mimi namuka na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya, kweli jana ni nini mimi nilifanya. Hizi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablue. Nakuta na jirani yangu mklamba. Nikienda luna msalimia bali mama. Kwa hasira najibu utahama.
Juwa vocals ni also glorious na ni popular,
yeah.
Lakini juu ya meza kuna ishu moja bigi ka notorious. Demzuri ya menoki chali ni jangili, lakini chali ya ezi kubali juu ya nini. Akikubali watasema amekuwa soft kasponge.
Ayezekani.
So anadu nini anafikiria kwanza. Situation tricky na ani mtani nina respect fiti mamin. Kikubali wataniuliza vipi wadi.
Nipata Joss jatoka kuandika ngoma si unajua siwezi choka. Mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako weka msi unaisikia vilikopoa. Kwanza kabisa hebu hiyo jako yako toa, kuna sirioto laza light niambia toboa. Ushaikuzwa mali joka sikia kukojoa. Leo mimi na wewe usio poa poa, umesahau homa mbio ile konkodi atakudondoa. Kwetu hapo nje na gate yetu si ya blue, ni orange start flow yangalia tu juu. Lakini uchungu kunikali fato naweza shuku. Wewe ni mgondiko katwa shingo style ya kuku. Yok chako na chemsho wazio na kunywa supu. Niza tebe chupa zimevujika butupu. Ijifanye supu sabu yako tu. Sabu yako tu.
Niko kwa keta
kamo
sitoki hapa.
We kamo.
Kwa hivyo ukitaka
we kamo.
Niko kwa keta
kamo
sitoki.
gari
DJ Miles Kenya
mchoto na gari niambie leo tutakaa mto tafadhali homa kuna bathtub shower afadhali leo lazima nibambie wapi kwa bafu na rounding kombele usifanye nionge uchafu kali yako ni lazima tajamani ya bafu chafu nyama choma leo tunaikulevo kavu kavu weka mtu we ni mpoa tu sana muona cho uendagi na kaa uenda kitu toka nike kiasi yake kilima upapo na useme cho mvuta bangi kutoka home leo nyele yako itakuwa shaki mtota kuliza ulikuwa wapi utasema nini mkwa tuma salamu kwa baba na mama kwa kinano nyeni
Seme mwenyewe najua Nina matemu wa kishua Sura macho mbele na nyuma Silazma useme mwenyewe najua Nina matemu wa kishua Sura macho mbele na nyuma Swing muziki ni bumba Talanta sindumba Afriki acha kuzumba
Tata amsha hizo mipacha
Swing muziki ni bumba Talanta sindumba Afriki acha kuzumba
Tata amsha hizo mipacha
Nina mademo kila kabila wakamba wajaka Mademo kubugi na kucheza chakacha Don't you wanna get with me tonight Naughty exercise Nina mademo waki Afrika na siringi Pandre makala singa ikoni me
Maisha nini jama Kitaka kujua kujana mibara Mahali kuna mabebe kakatha Nice bums Ala Friday sana tuko ndani ya taxi Madem kama 30 kuna joto vinasti Wengine wakunje wengine
Fatikati
We usi we uke wengine
Katikati
Dere pole pole atana na shoti Vitendo vinafami ndani ya moti Judema mesha piga magoti
Odi roba achado
Come through, niki rap to my 1-2 Na kwenye club, watu wanna dance to Domino kwenye track, majabu Beat wazim, sauti ya dhahabu Unatakaji ma, welcome to Bora sura ni nice, it's Amda Bams Najiwa nimewakwachi, unajiwa leo lazima watu wa banju Okay, uchafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks, nikicheki warembo hivi Tuangaliane, tusalimiane Hizo nambazo simu ndio tubadilishane Vivile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu Na kuruka tu, banjuka tu Life ni fupi na amisi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Banjuka tu Naweka shida chini na tupa mikono juu Banjuka tu Tutumejuwano we ni bamba ni aje Situende hivo unionyeshe mtani Si uongo, hiyo keja yako ni safi Nikaribishe, nyosani juwe ni aje Nasuna juwa leo nimekame na gare Na inafaa ilale ndani ya parking Nimebonga mbaya, malkia nisamehe Nipenye hiyo keji na nishikishanga pepe Nje na ndani kila kitu ni deadly Lakini na hopa inanga wageni wengi Juhi game ni boka, sio soka Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa Nikusho safi le tutadu Hizo vitu tutazikuta tu Kladi na mashit tulizi tupa juu Meli yuma juu zimekushika Banjuka juu Life ni fupi na amisi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Banjuka juu
Na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama Arabu, lakini mi utoa stress na kalamu, na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Hii basi ni story ya demu wangu, staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasuku, na mroga tu na mastyle zangu za vudu, na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aje.
Ati, sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi utatokea.
Oh no, sa hizo mina wish tu angepotea, akanisalimia na akaendelea.
Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze, I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Hey, usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze, I say usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Sasa misi pindangi kukuwa na wivu, lakini pia heshima wanga muhimu. Isitosha kamwamba namba ya simu, kashindwa kwani umse ni mwazimu. Ati,
hey baby, give me your line, usipote sana nipigie sometime.
Kompe ni kompeto safi, mtu aje ajitetero safi. Misi na time ya kujamsa ngapi, uwivu uleta vita. Kama supu aezi pita, kapla chali haja muita. Dema kona majama kasita, kafiga lakini kana kuita. Hips na thighs uponga na zinaskika, zingine zinaponga kama speaker.
Mazi kitu lazima ahanywe msare, kagomba leo lazima kanase msare, kachombwe msare, kamame msare, kisha baba lazima katemwe msare, kisha lale lazima pakatwe msare, kitanani nyumbani atamae msare, makadwe msare, ahanywe msare. Mina ndugu zama, yani ya gari yama, mamazi hamsini, tutafika lini? Guaranteed leo tunawengia usini, chini kwa chini, juu kwa juu, side to side till I see what's inside. Girl, it's no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind, to my car please jump inside. For my friends I show you where we can hide, in the midst of the pirates you can have anything you want. Sare, we got it from the back to the front. Sare, mina mabeste nani ya gare. Sare, mazi kitu lazima ahanywe. Sare, kagomba leo lazima kanase. Sare, kachombwe. Sare, kamame. Sare, kisha baba lazima katemwe. Sare, kisha lale lazima patatwe. Sare, itanani nyumbani atabae. Sare, akadwe. Sare, ahanywe. Simsare, kijana mewangushia trust kata za kuwasaidia kupate. Ni nane, hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare. Base, nifungulie njia nipate kutiririka kama bia ya pista. Nipifuti sita nipate kuwaburudisha hinia. Kila mmoja amekuwa kingojea flow ya Kiswahili, kila mnati tayari kuamka na kubounce. Kidati kuingia flow katikati uonga wadhi bila kuambia samahani. Ala, waleta bala, I don't show my guy, kume ya just another fala. Ipi rafiki usahili lakini mabete ni nao tembea nao wame cheesy. Wala samaki na ndizi baada ya cheesy. Nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV, internet sites all over the PC. Waki hang na mamanzi ijapokuwa wanati, wamedress kama babi vinywaji ni bale. Si usare, na mabete nani ya nare. Usare, mazikini mbale cha hanyu. Usare, mbale press makanase. Usare, mbale.
Stardom entertainment. Same.
Baby, know them fire. Make it. You know them fire. Make it. You know we fire.
DJ Miles, Kenya.
Say goodbye, won't you come with me? Light, and that is like a magic.
yangu tamu squeeze na ndamkia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama nianze kuikunywa. Wana vinywele zangu zimerefuka mpaka ataniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamche limekiwa mnazi ama imegusiwa. Kengo mina kubamba basi sukatike na kena kushika sungizi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae. Leo hata sitaki tupe mkono, jumini tingishie tukichua yako. Sitaki ukatike sana, pako vunje mguwe, nsidie tukuimba. Tujano limshiki kabidi mwachia yao. Best yangu wakaza kubishana nao. Wakana mazishwa na mambao. Ichali yangu jisikia manene ya watu wana urumata. Juzi gari ya mafute kanguka. So nangali hatu wakiva. Na machoma kila mali kachumbari poa. Lakini ongeze kichungu. Walo wameponea wapeleke osi watatibiwa na madaktari. Hawa wengine wakuja job wanasema leo ajamalizio ile ganzi yao. Hey, usipotibiwa saa ito natumeisha yako tikuacha. Lakini siwe nasiwa sitarudi tu bada madakika bada madakika. Hebu niambie upande ingine nikupoa ama nikubaya hivi. Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi.
Speakers bumping, everyone in the place is jumping. Lead is fun, the place one have some fun.
Jack in the background, make it run.
Give them a run.
Yeah, yeah.
Who said that?
Yeah,
Shabby, you come. Give them a run.
Okay, yeah.
You better relax and have some fun. You better feel, you better chill. You keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it still you swing it.
Okay, yeah.
Me have to bring it, do your thing, yeah. Some of the girls them not say you're na ready. Boy, if you're ready, pandi go then. You happy with it, nana give it. Girl them feel it, nice them swing it. All them bring it, pick up them ladies.
Shabia and Slice, oh what a one. We rock them night, till see some sun. Dance to Jipange and some reggaeton. Look at that a man, oh it's done.
Yeah, click clap, who say that?
Yeah,
Shabia come, give them a run.
Okay, yeah.
You better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it still you swing.
Okay,
yeah. Me have to bring it, do your thing, girl. Some of the girls them not say you're na ready. Why me a wish, girl, bring it closer. You have to swing it tight when me sing it. Wave your hand and signal the plane. And girl, all them worry, them touch the ceiling.
You better know I'm the king and I'm proud. Slice come and kill them with the sound. You better scream and shout it up loud. Show one on him, show one on him.
Washa engine, sexy lady.
pole mama, akata visawa usinumize mama. Shika Mikey, Krista shika wifi. Kiriba, kiriba.
Yo, piga makofi.
Kiriba, kiriba.
Maze piga makofi.
Hey, brother we, hey, sister we, hey. Check yo,
kitu, kitu.
Hina pita, hisiende. Shike yo,
kitu, kitu.
So, wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka, amama.
Wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka,
amama. Yo, wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka.
Man, I shine down the wall of them. Learn something, gangsta not afraid of them. Girl, them love it when them see me perform. Driving mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them I want. We give it to them like a raging storm. Make the girl them cross bust so wine and break off. Gangsta not run from the girls when I take off. Dressing a designer clothes with a knock off. Straight boy. See me as they
Mother than most. Me song make the girl them wine and tear them blows up. Mother than most. Tell them some me fine and them wine from the rhymes up. Mother than most. Me song make the girl them wine and tear them blows up. Mother than most. Tell them some me fine and them wine from the rhymes up.
Hotter than fire. Hotter than them all admire. Gangsta make the girl them all perspire. We make the girl them boss and tear them attire. Make the girl them wine and dance till the morning. Rock out my girl in a force.
cause I'm watching and balling. Wine on your head up and flow, you are crawling. See, we love it when the girl them bust the wine. No man can resist where we no find. So deep it low, girl, work your waistline.
For me, the girl them bust the wine.
This is Morgan Heritage. And right now you're locked into the sounds of Stardom Entertainment. See? And who said that?
Morgan Heritage.
Who do guy? This one a good one. A good one, 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 a this one. A good one.
Who guy?
Who next? Follow the Sioux. I'll see you back in the times. Let's go. One, two.
Mini mugenge na pita gana zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifi kama beans zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napenda ga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate, boss, hey. Mazo sinitoke, kuna toast anataka duni yende kwake. Maso sema kebab, yendio mkate. Hey, boss, wacha mpiga mate.
You got, you got that tender, tender. She can really get a good one,
a good one.
You got that tender, tender. She can give you a good one,
a good one.
You got that tender, tender. She can really get a good one,
a good one.
You got that tender, tender. She can give you a good one,
a good one.
Whatever is out, what's really cracking like it? Age that tender, cause you and me need it. Cause she can get it, shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Bona, bogi benda. Amebeba vile mi waga na benda. I check it nikirusha that shy guy. Najua anapenda ka that sly guy.
Niko Erika length times width. Sina height but anapenda my length, she admits. One of us has to be the short one in the relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua. Tukaacha mtaani wametolea.
You got that tender, tender. She can really get a good one.
Shanky Radix, the remix. Habamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tuchakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kumakilisha na imechoka bombshell, bombshell. Habamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tuchakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kumakilisha na imechoka bombshell, bombshell. Habamika shikika alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Shoki leo nacho, fungua macho. Jue bombshell tunayo. We got what it takes. Tafanya mu break, mu shake. Na to make your body bump and grind. Isi mind vile watu wana kucheki. Hini day ya kubleki, ukisleki. Utapata huna tako na wako msako. Nikile ya pa uande. Hebu look vile tumekamu la locomotion. Music yetu la potion. Basi set your wheels in motion. Twende kazi kiwazi wazi. Vila wazwazi. Kwa juwa si wote totaka a good time. Ila my time. Na to believe, believe. Hiyo si crime. Habamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tuchakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tuchakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell.
Na roll, yeah. Check in vile bombshell tuna roll. You got them beggars, them beggars tuna roll.
A drum, and I've got a bum 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 in a penda hockey dance. Cause you have a chance, but yeah, we go cut again,
go cut again,
go cut again,
go cut again,
go cut again. manzi anavokam anavocheza drum anavokata pam 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 mina penda oki dance cause you have a chance basi ya mkaukatike tule manzi anavokata tonight shaking her figure to left and to right mamanzi wote nataka mfurai nataka mudance ki experience guys you look so romantic tonight on that outfit imekutai so tule ramza basi baby check your waist like kama Beyonce tunga karibu nikuonyeshe hicho kiundo nikukamate chini kwa chini tusakate from now mpaka je au vipi baby manzi anavokam anavocheza drum anavokata pam 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 mina penda oki dance cause you have a chance basi ya mkaukatike tule manzi anavokam anavocheza drum anavokata pam 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 mina penda oki dance cause you have a chance basi ya mkaukatike just take a look the way she's moving African sexy girl the way she dancing Jesus I Nico excited in a different day me wanna be there okay rata from the distance you look so sexy me nataka kukutouch touch unako shake unani make my mind go wow so we gonna party until done baby girl would you wine and go down cause you know many times me on the way you broke and roll eat daddy dance floor eat daddy dance
Sini wanoma, come to the floor, chikisha mawetete Paulina, hebu cheza kwa mabingo, tukuwane Say pam, chikicha, hebu cheza kwa mabingo, tukuwane Say Paulina, hebu cheza kwa mabingo, tukuwane Say pam, chikicha, hebu cheza kwa mabingo, tukuwane
Chikisha mawetete, kipenda zite haga, hata kana staga Bado niko sete Paulina Nikikuona tu roho yangu hugonga Bam chigicha chigicha jo haujui vile wewe unichanga Najaribu kukukoro upatikani kwa mtambo Huku ipate ile rose niliata kwa mlango Story zangu na rose nilikata kitambo Yendo come home kuniletea mampango Juzi sulio na endo aliletea bango Saa leo anataka kunitolea uruaru Twende home kwake eti huko unguaro Tukasikize mamo kararo Lakini zisi mtaki wendo manzi wa kizee Wendo nipataki hebu nisikize
Paulina, hebu cheza kwa mabingo, tukuone Say pam, chikicha, hebu cheza kwa mabingo, tukuone Say Paulina, hebu cheza kwa mabingo, tukuone Say pam, chikicha
DJ Miles, Kenya
Najua na kutaka, huku kule na kupata Usiku na mchana, hivi ndivyo mimi nataka Wewe wajua na kutaka, huku kule na kupata
heart froze. I feel like I just won myself a jackpot. Me feel like me just won myself a jackpot. Show them how you broke out your place and your pussy there. All them on them checking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly and so me say, I can be the guy to make you shine off every day. Then the nails stuffing up a race and girl craving it. Multi platinum, I'ma give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say.
Where what you wanna kutaka? Uko kule na kupata. Usiku na mchana. Even if you mimi nataka. Where what you wanna kutaka? Uko kule na kupata. Usiku na mchana. Even if you mimi nataka.
Every time you come around I try and play cool. I even try to imitate playing like a fool. She got me mind, me body flowing, sweating like a fool. Now you got me pretending, acting like a fool. Cool. Let me tell you what the deal is. You can come to my place, let's light trees. We can play a chart, maybe later we could tease. Caress it on the box, side, maybe we could kiss. I can say you wanna come and get the real deal. I will be your mentor, be all be in the league. I'm begging you to come and be mine, no please. I'm begging you to come and be mine, no please.
Where what you wanna go, Saka? Ukule na ufata. Usikule uchana.
Stardom entertainment.
Nakakuta mshana, hapa ni excited. I was looking at you cause you were looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho yako yanameta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. You are deadly, shapely, sexy, especially when you are move around to the sound. You come around eventually. Deadly, shapely, sexy, especially when you are move around to the sound. You come around eventually.
DJ Miles, Kenya.
I'm feeling as good as I'm feeling tonight. Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? Superman, I hear your kryptonite. Unlike a walking door that does not bite. You see, nameless but a witness.
What witness?
When I see the thumbs in distress. Inonekana umenipa kamote. Cause I cannot stop this stupidity.
Nimekewa madawa, siezi kuwata. Kila malu nenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu, miaka simjumi. Mine kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango wangi kwa wazo, kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siyami ni badu zenambia.
Na kumaga mikuwa heri. Nakutakia la heri kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mikwa heri nami nakutakia la heri kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri.
Nashughulika kila kitu yangirudi fiti. Vilipotea tu mtano fulani mechizi. Silani kusema ukweli sikuli. Kedani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Man kwa zika minasikia nika nimechoka. Kuzitetea pali nika wapali siko. Nase tumetupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siyami ni vani zenambia.
Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri. Kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri.
Siwezi jamani mpenzi kwa heri. Asira nyanyeni vana tulia.
kulia. Biashara yetu bado mimi nimeshikilia, na nguvu yangu yote naweza. Pesa yako kuna mali poa nimeiweka, unaweza chuna kadhaa ukitaka, zile zitabaki nunua nazo shamba. Lazima tufike maisha yetu ya mbele, si kila siku kelele kelele.
Tuki wana wewe mambo yako yenda kombo, japo nisonge hapo matatizo yako yako ma. Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri, kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri, kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri, kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikwa heri penta misi wezi jamani mpenzi kwa heri. Tuki wana wewe mambo yako yenda kombo, japo nisonge hapo matatizo yako yako ma. Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri, kukupenta misi wezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuwaga mikwa heri nami nakutakia la heri, kukupenta misi wezi jamani mpenzi kwa heri.
Stardom Entertainment,
DJ Miles, Kenya.